This is a true story, best of my life. It's Cliff Manotti, straight from Demacosta Records. Yeah. Twende. Kijana mdogo amezaliwa kwenye dunia machungu. Baadaye miaka nane, baba amewacha mama, mama mocha dunia. Kijana mdogo bila makao, maisha magumu kama jiwe. Hana pa kwenda wala kurudi, ni kuingia kwenye streets kama isha ni chakula. Yake liko gali na uji, juma teso bila chuki kwenye dunia machungu. Akifikiri kulia, hakuna kubembeleza. Ilimbidi avute bangi na hata pia achane. Sipende kwake wala kujua, maisha ya ale mlazimu. Streets ni kama boma na gunia, njoma lazi. Ilimlazima takuiba ili apate akiba. Maisha kwake ni msiba, akishiba ni sherehe. Kwa moja Monday to Sunday, shida minga kilimeganda. Dunia ni kama dhiki, maisha bila rafiki. Niko haso wiki kwa wiki ili apate riziki. Alijaribu hata mziki ili atoke kwenye dhiki, lakini hakuna promoter. Ni ndoto alibaki akiota kutafuta, hakuchoka. Alijaribu hata kwa soka, majirani walimchoka juu ya kuomba na kusota. Mta ikawa hota kila kupita ni madeni. Maisha magumu bila peni. My life, my life, my life. Destination in a shine, lakini kuifikia. Madui kando na kando, wananena wanaponda. Hajui ninapotoka na mali ninapokwenda. Yao ni kusema sema na kunifungia barabara. Kama isha shayaona, safari si ezi koma. Wenzangu muache noma, jurabana na waona. Hini jesho lilumwago kiona na kula hambaga. Jumengi nimepitia na nyuma sitarudia. Mwanzo mpya na wadia, maisha poa na nusia. In the game sitangoka, atamkam na shoka. Juu hapa njo na kulia na hapa njo nasomea. Kuni beef ni kelele, jubado na songa mbele. Safari mejihami, mwezanga ta uwe nani. Maisha magumu nimepitia na mengi nimejifunza. Ulimwengu ni kama njia, nimeshahidi siko mkia. Jomana siyazi ringia, maisha yangu na talanta. Wengi nafa ni mente, njomana na dafta center. Kuna faida kujiseni, kimaisha ni meseto. Ni ruziki na tafuta, mkaza ili nipate. Maisha poa na mkata, tamsemi safari skati.
This is my life, my life.
Days life ilikuwa skando, maisha ilikuwa magumu, ata ku afford sando. Zinakumbuka mistari niki andiki yango kwa kando. Lijaribu ku stand out from ghetto ka komando. Ina mission to my vision, kukuli rabana lali. Maisha lipo kwa magari, nilitumia akili. Jumaisha ni kakarata, nilivesta ta kwa bata ku survive in the ghetto. Nibelieve tafika mseto na hata si afford ghetto. Maisha magumu kama meto in the ghetto. Nili hustle, mistari kifanya rehustle. From zero to a hero, njo mazo nilio waza. Lijaribu kujikaza, jina langu liangaze. Na shukuru Mungu kwa kibali, mafanzo wamenikubali. Ato lisema vibaya, wamebaki vinyo wazi. Sema simba hata wai kuwa fisi, kanza liwa nitashai. Mwenzangu hawezi stop, jurabana apangaye. Siwa rikako wala mekako, kunisema kuto nisema. Nisawa na kunyamaza, juma zuri na yaona. Njomana safari skomi, from street to own a house. Ni hardwork yangu kuchangia, na from house to the stage. Talanta toka the most, adoma isha ni kwa hota. Kimistari ni confrontal, from ghetto news headline. Hard work yangu na talanta. So vijana mbe mkoda, msichoke tu kusaka. Na ma street boys in the town, msichoke tu kuhustle.
My life, my life, my life, my life.